Umfanekiso wokuqala. Phambi kwendalo. Ekuqaleni bekude bantu, tilwane, lwandle, tihlahla, lilanga nobe letinye tinto. Bekumnyama, kungakahlelembiseki, kubhicene. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu kuphela lobekhona. Nkulunkulu wakhuluma. Nako konke lokukhona eveni kwentiwa nguye. Njengaloku nje, lilanga, inyanga, sibhakabhaka, kanye nemhlaba. Utakuva ithona.